Ladies and gentlemen,
abakyala n'abaana abooluganda ne bannyaze mu Kristo ab'emikwano, ono muganda wammwe Frank ayogera nammwe okuva ku kitebe ky'obuweereza bw'ensi zonna mu Krefeld, Germany. Tulina okubuulira kuno nga kuteekeddwa eri amawanga mangi n'amaradiyo okugabana ebigambo bya Katonda n'obungi obw'abantu nga bwe tusobola. Essomo lyaffe ekkulu kwe kukomawo kwa Yesu Kristo, okutuukirira okw'ebisuubizo bya Bayibuli mu kiseera kyaffe, okuyitibwa okwabo abalonde aba Katonda okubajja mu mawanga gonna ne mu madiini gonna ag'ensi, okweteekateeka okw'omugole okusisinkana omugole omusajja olwalikomawo. Tulina ekisuubizo ekya Mukama waffe Omulokozi mu Yokaana 14 tingenda okuteekateeka ekifo ndyoke nkomewo mbatwale okubeera gye mbeera. Kino kye kibadde essomo ekkulu mu biseera by'abatume okukomawo kw'okubiri okwa Yesu Kristo, okukomawo kwa Kristo okutwala abo abaanunulwa eri ekitiibwa. Omugole omusajja agenda kukomawo okutwala omugole mu mbaga y'ekyeggulo y'omwana gw'endiga. Byawandiikwa Baebulaniya essuula y'omwenda 28 efuula essomo lino okubeera entuufu ate enambulukufu. Nkisoma: era ne Kristo bw'atyo bwe yamala okwewaayo omulundi ogumu okwetiika ebibi by'abangi, alirabika omulundi ogw'okubiri awatali kibi eri abo abamulindirira olw'obulokozi. Agenda kulabika omulundi ogw'okubiri. Omulundi ogwasooka yajja okutununula, omulundi ogw'okubiri akomawo okutwala abaanunulwa waka, omulundi ogw'okusatu akomawo ngo embaga eyekyeggulo okufuga ensi eno eri omu kufuga kw'omyaka 10. Ab'emikwano, essomo lino si ya muwendo kyokka, erina okuteekebwako essira bye tusanga nga byawandiikibwa mu Matayo 5:5 ng'omugole oyo tanatuuka, mugende mutambule mu musisinkane. Wakati w'ekiro waaliwo okukolira n'okwaziyana, okukaaba n'okwaziyana. Mu ssuula y'ekumi tusoma: bwe baali bagenda okugula, anaawasa omugole n'ajja nabo abaali beeteserese ne bayingira naye mu mbaga. Nze nzikiriza ng'omuntu nti okukomawo kwa Mukama waffe kutuusa. Tewali amanyi lunaku oba ekiseera, naye Mukama waffe yagamba emirundi esatu nti we mulaba bino byonna nga bibeerawo, byona ebyayogerwa ebya Matayo 24, Marko 13, Luka 21, Abatesalonika ekyokubiri essuula y'okubiri, Timoteo asooka essuula y'okuna, Timoteo ekyokubiri essuula y'okusatu, Peetero ekyokubiri essuula y'okusatu. Ebyawandiikwa byonna ne tweyongerayo mu kubiikulibwa okutandikira essuula y'12 okugenda ku 13 ne 18 ebintu bino eby'ekiseera kisembayo n'ensi ey'amaanyi esembayo n'obwakabaka obulala Daniyeli bwe yayogerako mu ssula y'okubiri n'ey'omusanvu bw'otulaba bino byonna eby'obunabi ebyawandiikibwa obubonero nga butuukirira n'omwoyo omutukuvu tetuli mu kuteebereza tetuli mu kuvuunula tubeera mu kiseera ebintu bino byonna nga biragibwa mu bwa katonda nga bibiikirwa tutambula byandika ku byawandiikibwa okubya ddala mu ndagaano enkadde ne mu mpya okubya mu mpya ne mu nkadde omwoyo omutukuvu nga gwe gutulungamya mu mazima gonna n'amazima kyekigambo kya katonda tutegeera nti okukomawo okwa mukama waffe kutuuse walina okubeerawo ekiseera ky'okuyitibwa ekiseera ky'okweteekateeka okubeera nga tweteeseteese okusisinkana omugole omusajja lwalijja mu byandiko ebitukuvu mu bifo eby'enjawulo bitulaga ebigenda okubeerawo nga mukama waffe akomawo wajja kubeerawo okuleekaana wajja kubeerawo eddoboozi ery'omumalayika w'okunsi wakugenda kubeerawo okukubibwa kw'ekkondeere ebya katonda n'abo abaafiira mu kristo bagenda kusooka bazuukire naffe ababeerawo abalamu tulikyusibwa mu kristo tulikyusibwa awamu tulitwalibwa okumusisinkana mukama waffe mu bbanga kino kigenda kubeerawo nga kya mazima kakati ekibuuzo kijja ani agenda okubeera mu kanisa y'omugole ani ali mu kuŋŋaano lino eryabo abaayitibwa ne batukuzibwa ne beeteekateeka olw'okujja okwa mukama waffe yesu kristo ab'emikwano ndina okubabuulira amazima oba mugatwala oba temugatwala kiri erimmwe ng'abantu naye nga ewaali obubaka ayategeka okujja okwasooka okwa yesu kristo nga we mbabuulira nga mbateekako essira endagaano empya yatandikira n'okutuukirira okw'ebisuubizo n'obunabbi mu ndagaano enkadde okubeera omutuufu gye muli saagala kumanya makanisa kye gakola kati saagala kumanya mu byabufuzi nze ndi saagala kumanya byanzikiriza naye ekyenjagala kwe kugabana ekigambo kya katonda ekitukuvu ensomesa entuufu eya bayibuli eri obulamba bwa katonda eri okubatiza okw'amazzi eri embaga y'ekyeggulo ya mukama n'okudda okw'okubira okwa yesu kristo na bino byonna byonna ebyo ebisomesebwa ebyo byawandiika ebitukuvu byonna bye baavuunula obubi abantu ne babuzibwa okuviira ddala edda awo tutegeera okuva mu kigambo kya katonda nti kakati nga okukomawo kwa yesu kristo tekunaabeerawo walina okubeerawo obubaka ab'emikwano oba mukitwala oba temukitwala katonda tagenda kukyusa enteekateeka ze ez'obulokozi si lwakuba ggwe gw'olina okukyuka obeere nga otuuka mu ntegeka y'obulokozi ya katonda katonda y'omwoyo ayagamba mu Malaki sura ya 3 ŋŋenda kubatumira omubaka nga sinatuuka okutegeka ekkubo lyange yakigamba mu sula y'okuna nja kubatumira Eriya oyo nabbi nga sina ngolunaku olwamanyi olwa mukama waffe terunatu musobola okusoma mundagaano enkadde n'empya kuba buli olunaku lwa mukama ng'omusango gujja kukuba ensi eno ebyawandiikwa bingi bingi byogera ku kino Isaya sura y'13 akanyi k'omukaaga Yoweri sura y'okubiri musobola okwogera ku bannabbi mu Zefaniya ne mubawulira kye bagamba okutuusa ddala ku Malaki esula y'okuna n'omutume Peetero mu kubuulira kwe okwasooka ku lunaku olw'abapentekoti teyabuulira kwenenya kwokka n'okubatizibwa n'okujjuzibwa kw'omwoyo omutukuvu mu kanyiri k'abiri yababalaga ebisuubizo Katonda bye yateekawo okuyita mu nabbi Yoweri nti nga olunaku olw'amaanyi olwa mukama terunatuuka enjuba ejja kukyusibwa mu kizikiza n'omwezi gujja kukyusibwa eri omusaayi yakyogera ab'ebyoluganda n'ab'enyanyiza mu kubuulira okwasooka yakyogera emyaka 12 egiyise omwoyo omutukuvu gwamulaga omutume Peetero okwogera ku lunaku olugenda okujja olunaku olw'amaanyi olw'amaanyi olwo olw'entiisa olwa Katonda lwaki yakyogera kuba kyali kya muwendo nti ffe mu kiseera kino tubeege tutegeera enteekateeka za Katonda ez'obulokozi n'ekyo n'okumanya ebintu byonna ebitambulira ku ekyo okubabuulira mu bumpi guno omulembe gw'abannabbi naye era Katonda yalina okutuma obubaka bw'okinabbi eri omulembe guno ab'emikwano ndina okubabuulira waaliwo abangi n'obumanyirivu ow'oluganda William Branham omuwudu wa Katonda kwe yalina mu kiseera kyaffe ab'emikwano kuba nategeera oluganda Branham emyaka 10 nali mu nkungaana ze mu Germany ne mu America twevuga naye mu mmotoka y'emu twalya naye ku meeza y'emu ab'emikwano we najja okutegeera eri okuyitibwa okw'obwa Katonda n'obumanyirivu buno obwali busuuse nga obw'ogw'omukaaga nga 11 1933 we yali ali kubatiza abantu abaali 300 ng'amaze okubuulira okubuulira kwe okw'ababuulira abatambula yali ayimiridde ku mugga Ohio nga ali kumpi okubatiza omuntu ow'17 okuviira ddala ekitangala eky'obwa Katonda kyabuutikira abantu ng'14 eddoboozi lyawulika nga Yokaana omubatiza we yatumibwa okutegeka okujja okwasooka kwa Yesu Kristo naawe otumiddwa n'obubaka obugenda okutegeka okukomawo kw'okubiri okwa Yesu Kristo buli omu yali anyogesa n'ebyo ebintu Katonda byakoze mu kyasa ekyabiri baategeera nti Katonda yakozesa Oluganda Branham ng'osoma tale okubyawadde okukulembera obubuulizi buno obw'amaanyi n'okuwonyezebwa okw'amaanyi mu nkungaana ezo yali kuyitibwawo kwa enjiri yonna okuva mu ssematalo ow'okubiri ng'awedde ab'emikwano bangi ababuulizi bano abatambula baatwalirwa ne batandika obuweereza bwabwe naye ekiruubirwa kyabwe tekyali ekyo baali bazimba obwakabaka bwabwe mu bwakabaka bwa Katonda nga beefuula bennyini amaanyi amanene amabiina ebinene nga beeyita abagagga naye yo si bikye ndubirwa nze ndi ku bubaka Katonda bwe yatuma okutuuzaayo eri ekigambo kya Katonda eri ensomesa ya Bayibuli okututeeka wamu n'okudda ekkanisa eyasooka ye yali ku biseera eby'abapendakooti kuba Mukama waffe tagenda kutwala abakwatibwa mu bwenzi obw'omwoyo oba mu bukaba obw'omwoyo abo tebagenda kwegatibwako abo bagenda kuggibwako abo abali mu kusinza bifaanani n'abo abali mu mwoyo mu bwenzi nga boogera mu bwenzi eri endagaano n'ekigambo kya Katonda nga tulina Bayibuli zaffe olwaleero ab'emikwano balina okubeera balambulukufu erimwe ate tulina okubuuza oli mweteefuteefu okukkiriza embuulire entuufu ensomesa ey'abatume oli mweteefuteefu okukkiriza omutume Peetero Yakobo ne Yokaana ne Pawulo bye baali babuulira bye baali baalagibwa ne bibabiikulwa n'Omwoyo Mutukuvu oba ogenda kusigala n'ebyo Atanasio bye yagamba n'oyo nayavira Alexandria oba ogenda kukkiriza ono Atanasios yava mu Tunisia oba ogenda kukkiriza ono Zebius nisa abavira mu Constantino oba ogenda kukkiriza ebyasalibwawo mu mateeka aga Nasiya mu mateeka aga Gazzon oba ogenda okuzibwa obuggya okuzibwayo eri ekigambo ekituufu ekya Katonda eri ensomesa entuufu eri ebyawandiika ebitukuvu ab'emikwano leka mbabuulire ekiseera kino buli kuvuunula kwonna kuba kuvvoola Katonda ali mu kigambo kyekyoka ekitukuvu tewaliwo kuvuunula kwonna okutuufu oba kwa mazima nga kutuufu oba kwa mazima kyokka Katonda kyagamba mu kigambo kye okubalaga okubitira mu byandiko ebitukuvu mu bikolwa by'abatume essuula esooka abatume baali babuuza Mukama waffe nti ogenda okutuukizaawo erife obwakabaka bwa Isirayiri ekibuuzo kiri nti nga kigamba kukuzibwa obuggya leka mbalage mu bwangu okubeerera mu Isaya 42 Mukama mwenyini waawa obujulizi eri abo abakuumibwa mu mwoyo nga mu nyumba ez'amakomera Isaya 42:2 naye bano be bantu abanyagibwa ne batemulwa bo bonna bategebwa mu bunnya era bakwekeddwa mu nyumba ez'amakomera bakunyagibwa so tewali awonya ba kukambulirwa so tewali ayogera nti zaayo sibeerako nakusalaga mulamu bwange ab'emikwano mu mbuulira zino mu 12 sisekangako sisobola ndina okutwala obuweereza nga kintu ky'amaanyi ndina okubabuulira nti amadini gona gaasibibwa mu Babuloni mu buwambe abantu bonna bali mu nyumba zino ez'amakomera bakuumibwa naye mu Isaya 42:7 tusoma eri Mukama waffe okuzibula maaso g'abazibe b'amafu, okubajja abasibe mu bunya n'abo abatulu mukizikiza mu nyumba eyeekomera. Mukama mwenyini atutumira okununula, naye tulina okutegeera olunaku obubaka. Tulina okutegeera entegeka za Katonda eri olunaku lwaffe n'ekiseera. Musaaya 58 akanya ka 12 tusoma: n'abo abalikuvaamu balizimba ebifo eby'edda, ebyaziika oliza emisingi gy'emirembe mingi, era oliyitibwa nti muzimbi wa kituli, muza w'amakubo ga kutuulamu. Katonda yayogera ng'ayogera mu bulambulukufu nti ekiseera eky'okuzza obuggya, ekiseera eky'okubeera mu musingi ogwasooka. Omutume Pawulo yagamba, nateekawo omusingi. Nammwe ab'emikwano, n'olwekyo temurekera kuwuliriza, mweyongere nga muwuliriza. Naye nnina mbagamba kino ebintu bino ebitono, nga tukomawo eri essomo lyaffe ekkulu, okukomawo kwa Yesu Kristo, okuyitibwa ekiseera ky'okuyitibwa, ekiseera ky'okweteekateeka okubeera beeteefuteefu ng'omugole omusajja atuuka. Eri abo bokka abaali kitundu ku kanisa y'omugole bagenda kuwulira omugole omusajja kyali gamba, abo bokka abawulira omwoyo kye gugamba eri amakanisa balina obusobozi okubeera awamu n'ekigambo kya Katonda n'okukkiriza ng'ebyawandiika ebigamba. Mpandise obutabo bungi, omutwe gwakyo guli nti okusomozebwa okw'ekkanisa. Ab'emikwano, wano tulina ebyobusatu bingi nga ebuukirizibwa mu makanisa ag'enjawulo n'amadiini ag'enjawulo. Wogenda mu kuva sura ya 2, Mukama waffe mu kiragiro ekyasooka yeeyogerako mwenyini nti ye Katonda yeeka, tewaliwo Katonda mulala, tewaliwo Katonda mulala yenna okuggyako ye. Olwaleero abantu basomesa nti kitaffe Katonda, Omwana Katonda, Mwoyo Mutukuvu Katonda. Ekyo kitegeeza nti ono ali wakati ye Katonda, naye n'ono ow'okumabbali ye Katonda, n'ono ye Katonda. Abooluganda banyazi, waliwo Katonda omu yeeka, naye omwoyo yeebikula mwenyini eri ekigendererwa eky'okumaliriza enteekateeka ye ey'obulokozi. Nga kitaffe mu ggulu, mwoyo omwana we yeeka, Mukama waffe ate omulokozi ku nsi, muffe Mwoyo Mutukuvu, Katonda oyo ali waggulu waffe, Katonda oyo ali naffe, Katonda muffe. Kweyoleka okw'emirundi esatu okw'oyo Katonda omu okumaliriza enteekateeka ze ez'obulokozi eri omuntu. Waliwo bintu bingi ebyagala okubabuulira, okubalaga omugaso ogw'okuleetebwa eri okusomesa okutuufu okw'ebayibuli. N'olwekyo muwulirise okubuulira okuddako, tugenda kweyongera okugabana ebintu eby'omuwendo mu kiseera kino. Mukomewo eri Mukama, mukomewo mu kigambo, munaazibwe n'omusaayi gw'omwana w'endiga, mutukuzibwe mu kigambo kya Katonda, mube beeteefuteefu eri olwo olunaku olw'amaanyi olw'okudda okwa mukama waffe omulokozi beera kitundu ekyo kanisa y'omugole obeere mwetefutefu okusisinkana omugole omusajja waali batuusa ab'emikwano katonda abawa omukisa abeere nammwe bwe otegere olunaku n'obubaka okusinziira ku nteekateeka y'obulokozi muweebwe omukisa mu liina lya yesu etukuvu amiina.